Motoso gweddalu. Motoso gweddalu. Motoso gweddalu. Every day nyongera kunyirira moja kwetuka. Motoso gweddalu. Motoso gweddalu. Motoso gweddalu. Every day nyongera kunyirira moja kwetuka. Bakium chamba wana kuchido. Punya bulunja tepo manga bikoko bya KFC. Tulinga kasana nga kakubye ku iron sheets. Mulove tuli bakugu tubanga balya cheese. Baby look this, yefa balina bu wet lips. Nembibire jaya ula tulina zi big hips. Say when you know, nga bikoko bya KFC. Labisa labisa baby zina munga whiskey. Mr. President, bad deni na yoka request. Bambi, tasaba kole yo district kinga yape. Abalunji boka abanyirida, koyo tulabisa. Motoso gweddalu. Motoso gweddalu, Motoso gweddalu, every day nyongera kunyirira moja kwetuka. Motoso gweddalu, Motoso gweddalu, Motoso gweddalu, every day nyongera kunyirira moja kwetuka. If you don't have money, at least be with looks. You can't be broke financially. Atenyo vera broke nefestikale. Kole, kwateko bututi antikale. But baby why, bichibi onkola. Labo mwana wakute wabade wanuma. Baby why, bichibi onkola. Labo mwana wakute wabade wanuma. Omobiri, na yaula, na yongera kunyirida. Muja wanga tuso kweloka. Kanange mutase akanyirido kanzita. Baheta mutuso kweloka. Mutuso gweddalu. Motoso gweddalu, Motoso gweddalu, every day nyongera kunyirira moja kwetuka. Motoso gweddalu, Motoso gweddalu, Motoso gweddalu, every day nyongera kunyirira moja kwetuka. Bakium chamba wana kuchido, punya bulunja tepo manga bikoko bya KFC. Tulinga kasana nga kakubye ku iron sheets. Mulove tuli bakugu tubanga balya cheese. Baby look this, yefa balina bu wet lips. Nembibire jaya ula tulina zi big hips. Say when you know, nga bikoko bya KFC. Labisa labisa baby zina munga whiskey. Mr. President, bad deni na yoka request. Bambi, tasaba kole yo district kinga yape. Abalunji boka abanyirida, koyo tulabisa.
Vibeline Records.